Tiger Sound Baby
Samuel Charles.
LNG. I'm on this for Wazzy. For Wazzy.
Hey, fucking love.
Yolo Tiger. Listen, it's Bad Dimba.
Nate Tolo. Nangu Supan Janga Pazze Dushu.
Bimboishi.
Who feel about Fuaya Ifwe? Nate Ifwe.
Bimboishi.
I'm on the party. Over my dead party. Yadan did it.
Bimboishi.
But they were in the coming on a bangay. Onga Sai Bang.
Bimboishi.
Ka photographer sitana panga vako pela.
Bimboishi.
Ha, abana wo inganti nya baba nabo.
Yaba nimboshi.
You super, na photocopy. Wanna be the pop
nimboshi.
Be the next step up, na watch that step up.
Kuti yaba nimboshi.
Mati vyango wa mtushi shwa mubashi. Nani wati tumi na mukashi.
Nimboshi.
Tango na wido, we guys in get shisha bambashi.
Kuti yaba nimboshi.
One nighter. Tupo wangu wembele ni nani?
Nimboshi.
Na kukome kele limo wala komolola. Katumfe.
Kuti yaba nimboshi.
Dangote, Museni Konate, Macho Mining, Tokso Kuwashi Jetten, Nafuma Kuti, Bossman Alan, Dankshen Nikas, Boss Wabaiche, Kunoni Nani.